VOA. Tonen radune sagale amerikat. Radune VOA sagantaa afaan Oromoo wixata haga jimaataatti galgal saatii lamaawwadha ka haga saatii sadiitti mitirbaandii 22:25 31 irratti Washington DC irra sadii dabarsii kaardaa kunoo amma jalqabna. Maawulin sanagaa buna daado urandalan kudani saddeet bari kum lamaaf kudani sagaleet radore viyo afaan oromooti nail saatiif metrobandi rajaka sujirtani ansora ala khaytinu diadda
kanu dudu bisumani namo daandi tiraggeffato ta kenya akkamoltan ega kenyan ambassador shi somalia ke sagarabiya tuamte boda motuman somalia dimma giddu sani jiru qabane suraf yala jira mato to dar raqamu ke satokko
Waraana mootummaa Itoophiyaa torban dabra aanaa godina booranaa aanaa miyoo magaal hiddii lolaatti warra duru fuudhee galoofite qaban muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmedii fi pireezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa Wallaggaa dhiyaa dhaqaniitiin aanaa beegiitti warra lafaatiin wal dubbatanii walaa sa'ani. Ministeri ijaarsa manneen Itoophiyaa rakkoo manneenii faluu fi gosa manneen yookaan immoo dizaayin manneenii akka akkaatiin hojii hojjechuuf karoorfachuu jira jedha. Waan arrisanii qopheessin keessaa tokko addunyaan gama ispoortiitiin maan keessa oolte oduu tasaana namoonni
Ega Kenyan ambassador she Somalia magala Mogadishu jiran gara biyyaatti waamte fi akka ambassador Somalia magala Nairobi ifa madaggeeffattoota keenya akka ambassador Somalia magala Nairobi gallakkisani baana jeje kente booda mootummaan Somalia wal muddinsa siyaasaa biyyoota lameen gidduutti uumame tasgabbeessuudhaaf yaalaa jira biyyoonni lameen waa'ee daangaa isaanii galaanarraa irratti wal dhibdee keessa seenan daangaan tuujii hindiirraa biyyoota lameen gidduutti wal dhibdee uume kun jechuudha kiiloomeetira kaaree 100,000tti ka tilmaamamu yoo ta'u lafa handaara isaa jiru keessa immoo dhukkuta zayita boba'aa fi gaazii uumamaatu jira jedhamee dubbatama. Mootummaan Soomaaliyaa ibsa kaleessa galgala baaseen dhiifama dhaggeeffattoota keenya akka dubbatetti mirga barbaacha gaazii uumamaa ka naannoo wal falmisiisaa sanaa akka dabarsitee hin gurgurin beeksistee jirti. Kana malees aga dhimmi daangaa naannoo sanaa mana murtii sadarkaa addunyaa The Hague jiruun murtaa'utti sochii kamillee akka naannoo daangaa sanaatti hin goone dubbatee jira mootummaan Soomaaliyaa. Sanbata dabre kana Keeniyaan Soomaaliyaan haala gaddisiisaadhaan mirga barbaacha gaazii uumamaa daangaa Keeniyaa keessaa gurgurte jechuudhaan akka ambaasaaddirri ishee Mogadishoo jiran gara biyyaatti deebi'an waamtee jirti. Ambaasaaddira Soomaaliyaa Naayiroobii jiran Mohaammed Ahmed Nuur akka gara biyya isaaniitti deebi'anis ajajjee turte. Dargaggoonni magaalaa Finfinnee haala bulchiisa magaalaa Finfinnee fi magaalaa Maqaleen qindaa'een dargaggoota magaalaa Maqalee wajjin wal ga'uudhaan mari'atanii jiru. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti guraan dhala sagar bara 2011 jechuun sanbata dabre kana jilli bulchiisa magaalaa Finfinnee dargaggoota 500 qabatee deeme gara Maqaleetti maluudhaan hoogganootaaf dargaggoota magaalattii waliin marii geggeessuusaatii fi daawwannaa geggeessuusaa Mulgaataa Asbahaa Maqalee irraa ibsee jira. Bulchaan magaalaa Maqalee Injiinar Araayaa Girmaay sirna kanarratti haasawa dhageessisaniin bulchaan magaalaa Finfinnee Injiinar Taakkale Uumaa akka dargaggoonni magaalaalee lameenii wal ga'anii mari'atan gochuu isaaniitiif galateeffatanii mariin akkanaa akka itti fufuu qabus dubbatanii jiran. Dargaggoota sana waliin akka Maqalee daawwatan kan eegamee ture Injiinar Taakkaleen dhibee fayyaarraa kan ka'e deemuu hin dandeenye jechuudhaan itti aanaan isaanii jila sana hooggananii deeman Dr. Salamoon Kidaanee ibsanii jiran. Jilli Finfinneedhaa gara Maqaleetti imale kun siidaa wareegamtootaa magaalaa Maqalee jiruuf masaraa mootummaa Atsee Yohaannis daawwachuusaas himanii jiru. Mulgeetaa Asbaa akka ibsutti bulchiisa Finfinnee Yuunivarsiitii Tokkummaa Afrikaa Adwaatiif gargaarsa qarshii 1,000,000 akkasumas immoo miidhamtoota qaamaa kan loltoota Tigraayiif 2,000,000 gumaachuusaas beeksisee jira. Filannoon Naayijeeriyaa sa'aatii dhumaatti akka sanbatatti dabarsame labsamuunsaa biyyattii Afrikaa uummata hedduu qabdu sana keessatti filannoon geggeessamuuf jiru walabaa fi madaalawaa ta'uusaa irratti shakkii guddaa uumsisee jira. Gabaasaa Saalem Salamoon tujubeetu dhiyeessa.
Filannoo boodatti harkifachuusaa lammiiwwan Naayijeeriyaan simanne biyyattiin erga bara 2007 enna president Umaru Yar Adwa presidenti Muhammad Buhari injifatani qabe utu boodattin arkifatin filanno geggeeffatteen beektu filanno yeroo biraatti dabarsuun garuu yaaddo lammiiwwan biyyattiisa guddaa miti gabaasaalee oduu adda addaa akkasumas waltaalee filanno Afrikaa keessaarratti hundaa'uudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaan akka xiinxalametti erga bara 2009 qabe Afrika guutummaa keessaa biyyoota 102 keessaa 27 filannoon pirezidaantummaa isaanii boodatti harkifatee jira. Maddi filannoon boodatti harkifachuu adda adda. Kaan sababaa wal waraansaan yoo ta'u kaan immoo loote seentummaaf balaa uumamaa akkasumas aangawoonni yeroon isaaniif kenname heera biyyaarra daddarbuu isaati. Yeroo tokko tokkos qophiin filannoof yeroon waan hin xumuramneef boodatti harkifata. Filannoon biyyaa ennaa akka karoorfametti geggeessamuu baatu adeemsa sana fudhatama dhabsiisa. Fakkeenyaaf Naayijeeriyaa keessaa kanneen raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa kennan adeemsi jiru bitaatti galuusaaf yaadda'u isaanii dubbatu. Dimokiraasiin cimaas haa ta'u dadhabaa biyyoonni filannoon isaanii hanga tokko boodattafuu xiinxalli raadiyoo sagalee Ameerikaa mul'iseera. Adeemsi filannoo isaanii gaarii kanneen ta'e kan akka Bootswaanaa, Koobverdee, Moorisheesiif, Afrikaa kibbaa amma tokko filannoon isaanii boodatti harkifata. Kanneen dimokiraasiin biyya isaanii hagas cimaa hin ta'in kan akka Burundii, Jabuutii, Ekuwaatooriyaal Giiniif Zimbaabween filannoon isaanii boodatti ituu nafin geggeeffama. Biyyoonni bulchiinsa gaarii fooyyessuuf hojjetaniif adeemsa dimokiraasii hunda hirmaachise qaban keessatti filannoon boodatti harkifachuun namoonni heddumminaan ba'anii akka sagalee kennan yookaan hookkaraan ala akka geggeeffamu jajjabeessuuf jecha.
Poolisiin manni murtii gadaanu dhimma obbo Isaayyaas Daanyoowitti ilaalachisuudhaan murtii kennetti mufachuudhaan manni murtii waliigalaa akka dhimma isaa ilaaluuf waliyyannaatti dhiyeeffatee jira. Abukaatoon himatamaa immoo wannichi murtiin sun madaalii sammuutiin akka murtiin kennamu gaafatee jira jedhamee jira. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti guraan dhala 7/2011 manni murtii olaanaan federaalaa Ramaddii Lidataa Dhaddachii Akkaa Kurnaffaan obbo Isaayyaas Daanyoo wabii qarshii 50,000 akka hiikaman murtii dabarsee turetti mufachuudhaan oliyyannaa kana dhiyeeffate. Shakkamtichi obbo Isaayyaas Daanyoo akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2011 irraa jalqabee aga bara 2005 Itiyoo Teeleetti daayirektara damee tokko ta'uudhaan yeroo hoogganaa turanitti dhaabbata alaa tokko waliin caalbaasii malee waliigaltee hojii mallatteessuudhaan hojii akka adda addaa raawwatanii jiru jechuudhaan himannaan kan irratti dhiyaatee ture. Manni murtii dhimma kana ilaaluudhaaf beellama kabiraa kennee jira. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kan caqasuu hojjetan turre Adoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed fi pirezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa godin Wallaggaa dhiyaa aanaa Beegii dhaqaniitiin warra lafaatiin wal mari'atan. Akka warri VOA'n dubbisu jedhetti haga guddaan wabnagaatiif misooma irratti wal dubbatanii nakor malkaatti dhaqamtee nu erge.
Muummeen ministeraa Dr. Abiy Ahmed kaleessa godina Wallaggaa lixaa aanaa Beegiitti argamuudhaan hawaasa aanichaa waliin akka mari'atan waajjirri muummee ministeraa beeksisee jira. Waajjirichi akka toora marsariitii isaarratti barreessetti guutamuu dhabuu bu'uuraalee misoomaa akka rakkoo isa guddaatti kaafamuu ibsee jira. Muummee ministeraa fi pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa dhimma nagaa fi misoomaa mirkaneessuu barbaachisummaa tokkummaa irratti haasaa gochuu isaanii Oromiyaa Broadcasting Network gabaasee jira. Rakkoo karaa aspaaltii fi ibsaa ilaalchisees mootummaan federaalaa akka hojii mana isaa fudhatu ibsuun uummatni akka waliigalteen rakkoo isaa fudhatu yaadachiisanii jiru.
Tokkummaan sun deebinaan injifatamaa akka dhufu nutti mul'atee nu galee ture. Haala homaa rakkan haala homaa nuti isa bo'ii ilaalaa jirra. Sabri immoo isa kaleessaa ilaalaa jirra. Sabri isa kaleessaa dubbata walbatuu rakkan. Isa kaleessaa hin beekna itti guddanne. Isa dubbachaa jiraachuu hin barbaannu. Waggaa 40 sun barbaannu yeroo gabaabaa keessatti bakka mul'atni sun nuuf tolu. Qaqqabsiisee jennaan kan nuti ilaallee jirru waan addaati. Ijji keessan banamee jennaan sabni kun kan biraa dhiigaa seenaan aadaan keenya odaa jala taa'anii mari'achuu hin danda'amu. Wal qeequu wal ceephaa'uu hin danda'amu. Kun ajjeesuu turre miti. Kana keessaa ka'uu qabna.
ፕሬዝዳንቲን ቡልቺን ሰሞቱማና ኖሮሚያ ኦቦ ለማ መገርሳስ ኢመነጋ ከንጥይፈኖ አዳት ኬኑን ካሰን የሙተው ወጂሌ ቆናፊ ጀልሲ ሃላን ሆጀተሙ አጥቀበን ዱበቹ ሳኒ ኦቤን ገባሲጣ
ንሶኖ ወጂ ወልቀበቴ በጊ ኮበተንቴ ኦሮሚያ ቡዙ ትራኮ ጉዳቃ በጊ ነደት ዋንፈየደሜ ዋሚደሚንቀብ ሞቱማን ናኖ ኦሮሚያ ጀኛ ኦሮሞ ጌደሮዳ ወጂ ቆና ረቲት የፈኔ አወጀ ንጀኔ ቆነገና ደዋ ቆፈቶንቴ ማለቀቀም ንብረት ባስኔ ጀልሲ ጀልሲ ባየኔ ሰጅራ ሊተረጀ ለገባየ ጅር ቢሻለ በጀላጅራ አከስወት ቦናገነ በከረ ከንተንገለው ካለረ ታወጀኑ ቀብለ ንጀኔ ለካን ነጋን ዋን ሁንዳ ሙርቴሳ ዮነጋን እንጀራ ለየሰዳ በተኒ ሚሶሞጀ ዮነጋን እንጀራ ለየሰዳ በተኒ ብረት ነመተው
መርቸረቲ ከነን ህርማተን ኬሳ ዳወናን ተሳ ሙሜ ሚኒስትሪቻ ከኒሳን አጃይብ ሲሴተው ኤርገዱበተኒን ቦዳ ቀጥጢሌ እጆ መሪቸርቲካን ከንዱበተን ኦቦ ቀልቤ ሳርፋሳቲ
ሙቱማን ከናንግራ ጥየቡሺ ለጂጄ ሰከን ኢንጂነርም ይላኒ አዋረ ከለጌሰር ዘይኑ ጂንታይ በኮፌ ንገናኑ ኤርጎታቲ ባይኑ ገመት ይገለኑ ያሲን ሆማ ፈጀኛ አህመዳንዲ ኢሻን ኢሳ መንንበር ነው ታለይ ወሱዳሊሌ ቸረማ እንጃረናለይ ደግ ኦፊስየሰን ዲኖ ኮርቲጋ ተፈንገለ ሳቶን ኮንታንቶሬ ካላሳተኒ ካን እየከራረጥ ያደግነኒ
ከንቲባም ቡልቺን ሰመጋላ ቤኪ ኦቦ አብዱል ከሪም ከበደ ጋፍሌ ጅራቶትኒ አንቻ ካሰኒፍ ሙሜ ሚኒስትራ ዴቪ ኬኑ ሂመኒ አደብሊሱማ ኦሮሞ አባው ናንቸት ሂደቴሶቹዋ ቱሬፊ ፓርቲ ዲሞክራታዋ ኦሮሞ ፓዳው ጅዱቲ ወልደብዴ ኡመሚ ገመጃርሱማን ሂኩፍ አዴምሰ ኤገለሜ ጭሜያከትፉ ካስዊሳኒሌ ሂመኒጅሮ ሙሜ ሚኒስትራ ዶክተር አብይ አህመድ ጅራቶት ኒአንቻ ሁንደዱረ ነጋፍ ዱርሳ አኬኬነን አሙይሳኒሌ ሂመኒጅሮ
ለግንኙነት የወለማን ታኔ ኢትዮጵያዊ ስላፈቱማ ጀን ለሚችን ስላ ደርሙ በራጋሃን ቀምኖ ወልደን ስራ ዲባዲያ ዋዲያ ባዲያ ወለገር ዋዲያ መዳላው ገር ወለገር ስለን ቀምኖ ሰውን ከነኒ እርተ ኦምሻና ግሩ ኦቶ ኦምሺ ኦት ተምሻነ ገለ ፈይዳም መጠረሞ ፈይዳም መታስሎ አንተ ራፖ ሆነስተምና ከከማ ለሞ ኡማንን ተበወታ ጀንየረ ግሩቲ ጀራም ፈቴያ ጀንኮስ ካሰኒ ካን ሱሞ አንሳዋ ያኑ ዘነኒ ኡመሙ ኦሮሞ ከነቀበን ነቱነ ግኝያከነ ጆት ዴቪስ ናሞቱማ ድውነ ግኝያ ጆት ዴቪስ እንደዋን ቴቪ ለፈነ ግኝያ የትሸከሙ ወለማኒ ተፈታኒ ወልገኒ ወልደጂ ፈነ ለግኝያ ጆት ዴቪስ ነው ፈይዳ ዴቪያም ሲሙሶ አቀበን ያስተም ሲሙጋፈን ከነበይ ቀየሩ ገባባ ግዱት ሲዴቪስ ንግራ ቀየሩም ንስለቁ ሲዝግራዋን ተፈስዋን ወጀዳ
ከባስ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ናኮር መልካ ነቀምቴራ
ናኮር ገላቴ ፈኔ ዋና ፈት ደበራ ወራን ኢትዮጵያ ቱርባን ዳርቦ ገድነ ቦራና አናሚዮት ወር ድብሩ ፉዴ ጋሉ ጉርባ ፉዴ ጋሉ ፍን ተልፉ ዳኔ ፊሚሎት ሳኔ ወልተፊት ያቀበኔ አብሶራ ከልገሎ እትጋፈተማ ዋጅር ኦዲፊት ጀሪ ቀባም ኩነኒ ኻም ቢሚዮ ጅራቹ ሳኔ አሜሪካኔ ፈዴ ጀዴ ቪኦኤቲም ቀልሞ ዳውቲት ናይሮቢን ወርክ
ክብተ ተደርቤ ጉራን ለጋፈ ጉያ ቁል ለማገልገለ ምስሮ ወለመን ኮቶ ለጀልዴ ሳፊቹ ቁል ይሰከጀደመን ወሊን ነሞተ ሸንካ አጄሰን ሚሲንሰን ራያት ሰብያ ቶኖ ጀለውነን ይጅሩ ግዱ ከና ቡልቺን ሲያናሚ ወዲ መካን ርዱፋ ከቱሪ ይውቶ ሚሲንሰን ራያት ሰብያ ወረጭዳ ካን ረትዱ ካሰንኩን ሂማና ዱካሰቱን ረቲ በነሜ ጀዱ ዴፈተኑስ ኮሪያን ቡልቺን ሲያናሚ ወኑንዳ የዲ መካና ቆራታ ቱሪ ዱካሲ ዱካ የከንጅር መርከኔሴ ሚሲንሰን ራያት ሰብያ ተርካምፊ ከና ፍረታን ቶኖ ሴራ ጀላ ከወለን ታይሴ ጅራ ኦቦሶራ ገልገሎ ኦገናው አጅራው ዲፒ አናሚዮቲ
ማሪናማ እንጋ ተኩማሊክ ዘላውነ ኒያራ ወሊ ዴቪኖ ጅራ አር ወሊ ዴቪን ኬና ናምናማ ጄስ ከባዳኑ ፊጋዋንጀ ለምሱን ያደባሰነ ጀሪስ ናምሰ ደደባሰነ ጅራኒ ቀባታማ ንዳሜለ ጅራ ኮሬኒ ጀምተላልቴ ዶኒ ፊዳሜ ሱኒሲ ኮሬን ናምሰ ደባ ካምዳም ካን ዴማይ ላለኒ ጅራኒ ፊዳንሲ ሳኒ ዱጋ ተያርገመ ጅራ amma gari da mani silalle photo ni ska fami makatanin sudanne tanira devine na warani sani si akita akudubinu nu sai sani jirani warani sani subinne nami akra wata dabe jirwan ta yi nam nazafa walini namo tana fasini ak nazafa walini irachun danda moldu bisle jira warani sani si unda wali wari nam nami de tege daba amne terat ye simo ter kamil lalla wan jedu rat mari ta asta turre kunini seerayo diya tani kallati ka menu selfie ni hilala mu kabani wanje da wali galle
Obusora misinsan rait sabiya ya kakan rawatan jedaman tu anu ke senjala jiru jedega fera.
Aga maat bulkisa polisa baken ka motum maat indi esinan arku morana kar raja tisizya jirani jero esat esinawan jero dille ni bayo an challenge ni koda jirin kabu arku motum maat esin mo warana ti lala wan jedu gafin udi esani male warrisa ka chit tuksu warwadu len jiru kuna mumnurato legal le bo polizaba ke natadia tuti lakisini miti kham yakumarana tinalala muti kanjeru ko ankore murte suechu
akko buzoranjeni miti korenni makana korata jiru loltonni kun mana murte kamita kadiata murte suf sambata dufu murte kenna jedan garu rajala misin su to kore ke sijiran yu yede sani de fatan warri kun akka mana murte anicha tibdiatu fedu jichu ndebalani mani jiran amma afmati warri jollen rajje famte benyalu buhar gatanu dabjichas itti jirra ajiru
nuwa moja wangu ma basan kanira tisari walin bici ise meta da menala tiwari itani le departement kenina wange no hasa yo tari guma ni jolle sun digi jolle sun ni karci ba ge la kama man ta yo jolle tan ka ni ge khafalte nam kanidun di yo ne sodu mul ke ta male wa waje ne sada chan giru indi ese ne ya na den yanam duwe sada digi sani ya khafalamu wange wal dubisa jirra warani jari suam berbadani kara ada di nak nutup batani wajar nuha tu jiran aja jodoh sih ani sunini. Am kuni ni karuma ada di nak dan dameti ak digi jodoh sunar kamu. Jari mojalelen jarot mojalelen gitu kan jadi. Jarot awal intan aja dan dameti ak digi sani argamu. Percaya kita. Yo aku nunggu kesini aku margam kira.
Ajicha denga damboda jiratoni dilo lafi na naoshe misinsota rayet sabiyana no kesasuchuan ratti mufiwanu rataniif bulchinsina no munawara nafi jiratotana no litifidun rakoyti tayaka jirus obbosoran dubbatani jiru yordo finkun itifufe warina majjese kumurtib diate garu yaddwa wasana nof debi gari da jichun hogana wajira odipi anamiyo soragargalo voif mani jiru gabas radio sagale america galmudoit nairobi
mollena robi galate fanne wana fedda bar saduni viewe saganta fanno romo jaga sujirtani kobete ne gijal kamnam degiga kudani torba tokiane akan isabwari jirtani no mo guyat jirra erga jolle ergane nam guddafan ergane jete botinten yo faida erga dubatan jolle erga datto jiddu gortefa fanta battufi mahdi mahammed sheika allati barrektu ergata sirbe duri abdullah jirma sirbe deibe sirbe
ya allati barrektu ne atuna nakadu de milali ne natiniya ula sharanti yutu lali de milali ne natiniya ula dale yutu Oite orele wa siwarantu garabate lagabata chuchetu bubusi dope korele orele wa siwarantu garabate lagabata chuchetu demilali menakiniya wani tinke tajirtu Ergam kutiya ne barrizi tamsagiyalle nadabarti
Amal Sheikh Angela te fanradon video e saganta fanormo jaga sujirtan Kopi sporti tarda kesa tol dorgommi kubba milati dorgommi gargara sporta kakasani temna Metri kum tokkoti fidibishani daqiqa agamet fidani wan fitanu setan Samuel Tarrefe wan namigan diddami lama kesa tol chemben tolchi NASCAR Daytona 500 makadorgommi makina sporti amerikati kaledumat namimo million tokkar gat dollari chu NBA National Basketball Association walda kubba sabanna amerikati sporti tan afrika biyi kudani lama kesa jabe fachu fi afrika waligal atawdu sporti kesa tokko kale nam kum kurnya heddu ti dorgommi Englandi fi magala Birmingham ti tolta bafati adu akkanum cinacha wal qabe kurkursa wal day jala wal qag bubuso gurbangan kudani sagale Samuel Terrefe it awar setene metri kum tokof bishani tana rekordi haran mo daqiqa sadi fi sekandi soddomi tokkoti microsecondi afurti fit gan diddami lama ke sat metri aganata nami agisakan moet injir injir keessatti namii hedduuni keessattuu namii hedduu rekoorditan yoomiif qajeeltaan mo'aa jedheetiin eegaa ture taatullee Saamuweelitti irraa fudhate armaan duratti namii rekoordii haaraa tan harka qabu nama morookooti atileetii morookooti barkum tokkoof 1997 gan 22 duubatti Saamuweel irraa fudhatee jechuu dorgommii kubbaa miilaa kilaboota Itoophiyaatti jiran kilabiin Oromiyaa Jimmaan Abbaa Jifaar daddabii tokkoof duwwaan Maqalee Indartaan Baahir Daar tokkoof duwwaan humni waraanaa ammoo Dirree Dawaa tokkoof duwwaan mo'an. NBA National Basketball Association walda kubba sapanna Amerikati dorgommi hori million hedduutin tabatan American dorgommi tanana dunya keessa guddo beekan dorgommi tunene NBA tunammo Africa keessa leetti klabi qabaachuuf deemu jirti Africa League Africa jette maqabaafatte akka kanaan Africa keessa biyyi 12 qopheeffattee jirti hujii tana barkum 2020 gan dhuuf jechuu African Basketball League jetteetin maqatti baafatte biyya isin filat keessa takka Angola, Masri, Kenya, Morocco, Nigeria, Rwanda, Senegal, Afrika kibbaatii fi Tunisia fa. NBA tun kilaboota Afrikaa hedduu duruu maayyuun qabdu ammaan tana hujii achi balleeffachaa deemuu jirti. Ispoortiin basketbool tun Amerikaa keessatti addunyaa waan Amerikaa addunyaa beessee jajjabduu keessa tokko. Ijoollee Amerikaa sanyii Afrikaa qabaatan hedduu dorgommii tanaa taphata. Aduu akka kanaan itti dhooftee jechuu Afrikaallee keessa ijoollee filachuuf deemuu jirti. NBA pireezidaantiin Amerikaa ka durii Barack Obama guddoo jaaladhee jira dorgommii tana. Akkuma kanaan NBA Afrikaa keessa ijoollee akkan filachuuf deemuu jiraachuun isaanii waan guddoo dansaa jedheetiin Twitterii ofii irratti barreesse. Amma ammoo gara tanatti dabarra. Taam dhageettantuun ijoollee dubraa ganna 18 ta'anitti kilaboota kubbaa harkaa Ameerikaa keessaa filatamaniitiin istaadiyoomii Washington DC jiru Verizon Centeritti akkaan kalee taphachaa ture. Dorgommii istaadiyoomii Washington DC tan keessatti atileetota 2,000 caalanitti guyyaa 3 wal dorgomaa ture. Dorgommii kubbaa harkaa Ameerikaa tana guddoo hin beekamtullee amma ammoo ijoolleen jalatti guddachaa dhufuu jiran ijoollee dubraa ganna 8 haga 18 guyyaa 3 kana taphachaa oole ardhabbaa mo'atu beekamu. Ijoollee dubraa sadarkaa lammeessoo tana kilaboota kubbaa harkaa Ameerikaa keessaa hedduu filatamanii kilaboota gara 900 haga 1,000 walitti dhufe abbaa moo galgalaan beekamaa kilaboota gurguddoon ammoo ijoollee tana yuunivarsiitii fi sadarkaa kolleejjiitii fi yuunivarsiitiitti bitachuu danda'an. Kaaroliin Ling mana barumsa godin Meeriilaand keessa dhufte nam kubbaa taphachuun guddoo beekamu. Ijoollee jajjabduu walitti filanii taphachiisa jabaatti walitti dhufe taphi kun taphi xiqqaan seenaa jettee dubbatte.
Serious athletes, serious coaches, serious competition.
Akkan jecha taphachaa turan. Daytona 500 maqa dorgommii makiinaa waldaa ispoortii NASCAR jedhanii Ameerikaa beekamuuti. Wal dorgommiin akkana NASCAR qofaa miti ka Xfinity Series, Gander Outdoor Track fi waan hedduu jira. Wal dorgommii ispoortii Ameerikaa jechuudha. Wal dorgommii NASCAR tana kalee California, Daytona, Florida Beach irratti wal dorgomanii dorgommii makiinaa walqolchanii 61 keessoo warra makiinaa ispoortii gosuun beekama addunyaa irratti walumattuu iyyuu marroo 200 istaadiyoomii irra maranii wal dorgoman sa'aatii 3 fi daqiiqa 26 fi sekendii 27 wal dorgomanii abbaan dorgommii tan immoo doolara miliyoona 1 argata. Akka kanaan Hamilton tokkeessoo ta'ee Kush lammeessoo ta'e Jones 3 Longoon 3 Michael McDowell 5 ta'eetiin akkana ammoo haa ta'an ijaarri kun agi tokko tanaan duratti moo hin beeku agi tokko ammoo tanaan lammeeffachuu warra jedhu. Dorgommiin tun makiinaa cinaachaa wal qabe karaa irratti karaa walitti cufaa akka malee karaa bal'ifatanii warra meeqanii warri tokko haga 5 ammoo nagumaan makiinaallee waliin dhoofne waamtaa ta'eef iyyuu gara makiinaa 18 dorgommii kana irratti wallaayi. Saamu jaqasuu jirtan tun raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Rakko manneen jireenya Itoophiyaa diqqeessuu fi akka ministeerri deettaan ijaarsi manneen Itoophiyaa obbo Kaasawin Goofee jedhetti mootummaan gosa manneenii torba baaseetiin yookaan karoora qabateetiin hujiitti jira. Addis Chokoleetti nu erge tijubeenutti.
Magaalaalee jigjigaatti kabajamaa kan jiru guyyaa magaalaalee irratti rakkoolee mana jireenyaaf furmaata isaa laalchisee waraqaa qorannaa kan dhiyeessan Dr. Zamanfas Gabra Egzaabeer ministiriin misooma magaalaaf manneenii rakkoo manneen jireenyaa akka karoorsetti furaa hin jiru jedhan.
አሁን ችግሩ ምንድነው የተከማቸ ጉድለት አለ ባክሎግ ምንለው ማለት ነው
ረኩን ጅሩ አንቀነ ቁሰመቱ ጅራ ወጋ ወጋዳን ደበላ ካንዴሜ ፈዲን እት ደበላ ሞጅራ ካናፍ አንቀነ ኩፈሜ ፎርማታ ኡቱን ከንን ጋፊን እት ደበላ ዋንዱፉፍ ኢጃር ሲማና አሪቲ አመቴ ሁጀተማ ጅሩ ረጫላ ገጌ ሰሙ ቀባ ሚኒስትሪ ምሶመ ማጋላፍ መነኒ ካንኒ ከሮርስ waggaatti manneen jireenyaa 200,050 ijaaruudhaan manneen 2,200,000 yoon dhiyeesse rakkoon jiru hanga tokko ni furamaa jechuun sochii eegalee jira. Haa ta'u malee karoora kaa'ameef hojiirra kan oole yoo ilaallu walirraa fagoodha. Dhiyeessii lafaa, maallaqa, dandeettiif kan kana fakkaatan gamalaaleen hamma hakeekame ijaaramuu waan hin danda'amneef rakkoon jiru hammaataa deeme. Kanaaf ariitiidhaan akka ijaaraman yaadi furmaataa dhiyaachuu qabaa jedhan. Mootummaan waggoota darban keessa ijaarsa kondominiyemii akka furmaata hanqina mana jireenyaa ijootti fudhataa akka ture qorannaa Dr. Zamanfas irratti tuqameera. Haa ta'u malee magaalaalee xixiqqoo kondominiyemiin yoo keessatti ijaarame bu'aan qabaanne dabalate magaalaalee 56 irratti ijaarsa kondominiyemii jalqabamuun damee hojii kanaa rakkoo faayinaansii akkasumas jiraattonni kondominiyemii keessa jiraachuuf fedhii murtaa'aa isaan agarsiisan irraa kan ka'e akka addaan cituuf sababa ta'eera jedhan. Yeroo ammaa Finfinneef hanga tokko immoo Harar irraa kanaaf ijaarsi kondominiyemii guutummaa biyyattii keessaa dhaabatee jira. Haa ta'u malee qorannaan utuu hin geggeessamin magaalaalee xixiqqoo keessatti ijaarsi kun jalqabamuun dogoggora akkuma ta'e fedhiin mana jireenyaa akkaan kan keessatti guddate magaalaalee gurguddoo akka Adaamaaf Dirreedhawaa keessatti ijaarsi kondominiyemii dhaabachuunis dogoggora ture jedhan. Rakkoolee kana furuuf mootummaan filannoolee torba qopheessee hojjetaa jiraa ka jedhan ministeera misooma magaalaaf ijaarsaatti ministeer deettaa kan ta'an obbo Kaasahun Goofee kanneen keessaa hanga tokko akkasiin dhiyeessan.
Ministeera misooma bitaachin yebeet lama istiraateejiyoon simpii lama saawus wada sabaatti ayinati yebeet akkaramu.
Ministeriin keenya tarsiimoo misooma manneen jireenyaa yaadachiisuuf wuxinee ijaarsa manaa torba banaa taasiseera. Dhimminni ijoon magaalaalee kabiraa naannolee nu birattis yoo ta'e. Mana ennaa jedhamu jalqaba sammuutti kan nu dhufu kondominiyemiidha. Waldaadhaan mana ijaaruun addunyaan itti fayyadamaa waan jiruuf inni rakkoo miti. Garuu waldooleen lafa fudhatan irratti mana ijaaraa jiru inni jedhu yoo ilaalame garuu qormaata. Gaaffii manaaf dhiyaatuuf lafatu dhiyaata taanaan gatiin qabu. Gaaffii manaaf mana dhiyaachuu qaba. Kanaaf immoo irratti hojjetamaa jiraa jedhan. Ministericha waliin ta'uudhaan. Qorannaa geggeessaa kan jiran ogeessi qorannaa imaammataaf waaltaalee Dr. Zamanfas kan isaan tuqan furmaanni kabiroonillee jira.
አንዱ የጋራ መኖሪያ ቤቶች ግንባታ ነው። ሁለተኛ የቤት ህብረት ስራ ማህበራት ናቸው። ሶስተኛው
እንዲ ተኮ ኢጃርሰ ኮንዶሚኒየሚቲ ለማፋንሞ ኦጂ ገምታ ኢጃርሰ መነን ጅሬኛቲ ካንሞ ኢጃርሰ መነ ጅሬኛ ዱንፋቲ እንካን ደሜን ዱንፋ ቢፈክራን ከዲየሱ michummaa dhaaba dhuunfaaf mootummaan filmaanni manneen jireenyaa dhiyaatus jira. Kana keessa rakkoo manneen jireenyaa akkaan hiikaa ka jiru ijaarsa kondominiyemiiti. Kaan immoo mana dhuunfaa keessatti ijaaramanii kiraadhaaf ka dhiyaatan. Kanas taanaan humna uummati kaffaluu danda'u waliin yoo ilaalamu ga'aa miti. Yeroo ammaa gatiin bittaa mana jireenyaa keessumaa Finfinnee keessa ka jiru kan biyyoota Awurooppaa caala. Kana furuuf maaltu hojjetamu akka qabu Dr. Zamanfas innaa dubbatan gatii manaa ol ka'e gaddeebisuun ulfaataa ta'us dhiyeessii manaa dabaluudhaan manneen dhiyaatanis karaa sirrii ta'een hawaasaaf dhiyaachuu kan dandeessisu seerri ba'uu qabaa dhiibbaanis godhamuu qabaa jedhan. Waltajjii kanarratti kantiibaawwan magaalaalee hedduu bulchiinsa sadarkaa olaanaaf barsiiftonni yuunivarsiitii irratti hirmaataniiru jechuudhaan Addis Chokkol jigjigaarraa gabaaseera.
Qophii tun obbaafachuu jiru meetir baandii 22-25-31 irratti nu caqasuu jirtan qophii booliitiin walitti dachaan taardaaf tanuma kam kan immoo naayil saati irrallee nu caqasuu hin dandeettan sagantaa faana maarratti taana kam kennaa yaa fixannee nagaan bulla soraa lafeeti.
ነው።